Walipanga situ na pango wameshindwa kutatua waliziko na ufuo wamebaki vinyo wazi maiwe wanatetemeka tetetetete kasadera vunja goti uza sera wavue koti washa moto wapada wishe mama kunja dera vunja goti uza sera wavue koti washa moto wapada wishe mama kanyaga sawazisha jilegeze kanyaga sawazisha jilegeze geze kanyaga sawazisha jilegeze kanyaga sawazisha jilegeze geze nina makona chukua mpilo kwa muganga relax and chill sasa mbuo hilo zigo hebu nipeleke na inja soko soko chechema jionyeshe feel nikona sawe na kecho hebu budishe Kenya odi odi teleza nikono kiunoni irotete irotete iyo kote iyo kana cheza style za kifuni funi black beauty msuri zuri kaliponi cheka kanifanya na rompoka I like how you run them Shaggy, look at the game.